Akenya yetu. Adandwale to see my pain, Akenya yetu. Paramal to see my pain, Akenya yetu. Bila upendo takuna mali tutaenda. Jamani na omba tuwe na ilo na upendo. Upendo karimu idondu joy itatusaidia ya haa. Upendo
pero no me dejo.
Raisi wetu, mimi na omba tuwe na mani. Mimi na ona BBI, itakuja kutuletea maendeleo. Kiwa na Raila, najua mambo iko poa. Kiwa na Raila, minajua mambo iko sawa. Hassan Joho, minajua mambo iko bomba. Mombasa Nez, zuri wa wande, minajua tuko poa.
BBI, if it is red, then you wake me. Katika mstari wa kwanza, if it is red, then you wake me. BBI, if it is red, then you wake me. Katika mstari wa kwanza, if it is red, then you wake
me. Leo hii, naenda kuliza kazi. Davida namlizwa, jamani we kabila gani? Leo hii naenda kuliza kazi. Naulizwa jamani na vito wena nikani. Kenya ututaendelea na uo mkondo. Jamani mimi naona uo mkondo. No no no, mimi naona uo mtindo. Kenya no way. Mimi naona I'm gonna walk.